Abayizi abasala ensalo ya Uganda ne Congo DRC okugenda masomero balagiddwa okugumiikiriza mu kadde kano ng'eggwanga Uganda limegana n'ekirwadde kya Ebola.
Naye okusoma si emergency. Obulwadde buno tumanyi tusobola obukonteininga mu budde obutono, abasobola okusoma ne bagenda mu maaso. Amasomero si magale, naye kubanga ensalo nzigale, abantu bajja kusobola kusala kuva ku saidizi eriya z'amasomero okujja eno. So ekitongole ky'ebyenjigiriza kijja kusobola okulungamya abasomesa engeri gy'okulondoola abasomi baabwe, abaana abasoma abayizi mu masomero nga tebasobola kusala kuva mu kitundu kye tutamanyi bulungi kigenda mu maaso okujja mu kubiina okwegatta mu baana baabwe. Naye n'abali eno bwe banaaba bakasaze ne bagenda eri bwe banaakomawo eno tujja basaba beyawule ennaku 21 kye tuyise isolation. Ezinaku nyingi nnyo era okusoma kujja kuba kutataganyizibwa.